Christopher Okello Oyum avunaanibwa omusango ogw'okutta abaana abana abalambirira ku ssomero lya Gaba Alechard Food Development Center azzibwa mu kkooti ey'olukale olunaku luno olwaleero okuddamu okuttunka n'emisango egimuvunaanibwa. Ono yasimbiddwa olunaku lw'eggulo mu kkooti ey'olukale eyateereddwa mu bitundu by'e Gaba okuvunaanibwa emisango gino, wabula emisango gino gyonna n'agyegaana. Ono yategeezezza nti newankubadde ng'emisango gino gimuvunaanibwa naye ye mpawo kyagimanyiiko era nti n'obujulizi bwonna abantu bwe baleese bw'amatugambuzi agamusibwako kumuliisa engo. Kaakano omulamuzi wa kkooti yategeezezza nti newankubadde nga ono emisango agyegaanye naye kkooti ekyalina okusigala ng'egenda maaso n'okuwulira emisango gino okusinziira ku tteeka nga bwe liragira. Omulamuzi Komuhangi era yasinzidde wano n'ategeeza nti wakyaliwo n'ebisoomoozo eby'enjawulo naddala mu musango guno ebiteekeddwa okwongera okwetegerezebwa kkooti, kale nga balina kubifuna mu bujulizi obwo obuleeteddwa ku kkooti obunaabuleeteddwa abajulizi awamu n'engeri gye banaagenda maaso nga bawozesaamu Christopher Okello. Okero nga wa myaka 38 egy'obukulu kigambibwa nti aliko n'emisango gye yali yazze dda nga tannaba kutuuka kutirimbula baana bano era mbu yali yatakoko n'omuntu gye buvuddeko emabega okusinziira ku byafaayo bye. Ebyafaayo bye biraga nti era yafubutukako ne mu ggwanga Uganda n'agenda mu ggwanga lya Amerika gye yafubutuka ate okudda mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okubanga naye ebyayo byali bigaanye. Ono yatta kigambibwa nti yatta abaana abawerera ddala abaana abalambirira ku ssomero lya Gaba Childhood Development nga yeeyambisa ekyambe era bw'atyo bwe yamala okukola ekikolwa kino amagye ne poliisi ne biyingira mu bwangu ddala okusobola okutaakiriza embeera n'okumukwakula okuva ku batuuze abaali baagala okumugajambula. Ebisingawo ku mbuuzo eyo tuli baakwongera okubikutuusaako.